This is part 8, The Communion Rite and the Our Father, pages 684 to 687.
I te whakahau a te kaiwhakaora, ānā te ākoranga atua, ka mai a tātou ki te ki atu. E tō mātou matu e te rangi, kia whakatapua tō wengua, kia tai mai tō rangatiratanga, kia whakarite a tō hehia i te whenua, kia pērā no i tō te rangi. Ho mai kia mātou aia nei, he taro mā mātou mō tēnei rā, whakakāhore te o mātou hara. Me mātou e whakakore nei i ngā hara o te hunga, e harana kia mātou. Kaua mātou e tukua kia whakawaia, engari whakaurangia mātou i te kino. E te ariki ka inui nei mātou, whakaurangia mātou i ngā kino katoa. Tukua pai mai he rangi Maria kia mātou i o mātou rā. I tōu ata whai, wete wete a mātou i te hara. Kia whakawātea tonutia mātou i te hara me ngā mea whakapauri katoa. Ia mātou e whakamomori atu nei ki tau atumana ko tapu. Me te tainga mai o tō mātou kai whakaora o he hukaraiti. E te ariki e he hukaraiti, nā wiki ki āua pōtoro. Ko te rangi Mārie e waiho nei ki a kōtou, ko taku rangi Mārie tāku e hoatu nei ki a kōtou. Kaua e tirohi o mātou hara, engari te whakapono tau hāhi. Ā tukua pai mai te rangi Mārie me te kotahitanga ki a rite ai ki o hia hia. E ora nei rangatira nei mo ake ake.